Yo.
ZMTrends.com.
Swagger boys, we in the building, wagam. Ha. Young Sly and Kala ku feeling bakai. Ha. Yo, Big 50, I see. Bright boy. I see. Iwanda wa itwa imikisa kutumwa na kofasi ya pwenshta. Na mawalwa ni fulu fendeshta. Na mabebe mkono ya lenta. Awile lwa mfeeling is so fine. Kelo umbo ne kembo jankiwe. Tupele ko juso lo tumfwane. Wile ko nusebalye kumkwale.
Mola
Baba bizo kulanda palini abo. Elo ni nchimpisha shiku 5 Pakumoneka ni nchindi faini. Vena fulu mutumba makoini. Na bobe na mabebu ziveta. Itatutina ni swaga patopai. Lego, listen. Lego. Chakari ndula fuchi tualeta. Na maeta ni fulu tualeta. Ala, icho, na chimbi cho iwe. Ala, icho, na chimbi. Elo wise palaza mkwa kita. Bala mwena mwelingi we fiochita. Taba ishiwa life ni chapita. Lega tuisure imbi we chapita. Chaka rindula futi na letai. Nimpesha kanji sana mahetai. Ketive shibe boye moto apitai. Wale wata tutamba fetu apitai. Tula panika fwebo parweswai. Swaga boys we begin and the endai. Chikubabe sizoni tualetai. Kule chitika rionse patopai. Ado boy tupeleko chansai. Yamadoni panoni bulonai. Seze shembe getapa tupwilai. Ni masipu tutuale lobolai. Twari shupa kobo itatuponai. Jimu sofa ndenu inapochayai. Wafi
Zimani Dimtizo. Dimani Let's kill.
Chakari ndula fuchi tualeta. Na maeta ni fulu tualeta. Ala icho na chimbi cho iwe. Ala icho na chimbi cho. Dimani chakari ndula fuchi tualeta. Na maeta ni fulu tualeta. Ala icho na chimbi cho iwe. Ala icho na chimbi cho. Dimani detective shibe boye moto apita. Vale wata tutamba fetu apita. Chakari ndula fuchi tualeta. Na maeta ni fulu tualeta. Ala icho na chimbi cho iwe. Ala icho na chimbi cho. Dimani chakari ndula fuchi tualeta. Na maeta ni fulu tualeta. Ala icho na chimbi cho.
Junior Luala, mpenye muti mwe alali. Atushupa, limbia shana. Big 5 Chimiko Dash Etilipo. Ife so tupunda fya lali na tuleta tiwe kali kali. Yes, ishi limbichi konga fi plan after din. Chase mamo halo hadia. Limbia shan, limbichi shili fwenin kwa temo time. Nala shidi shafi, after dinner mbolo nchichafi. CCNSN, lava B breeze, I can't mention.
Te untia see, Pride boy. What?
Do it.
Charmy on the beat, is how we do this.
That's how we do it. Swagga boys, we in the building, Bakamba. Hey,
Tumor. Big 50.
Now come on and a cabbie boy. Young slang, kala kupidi mbakai. Yeah, wanna yo.
Swagga boys. Let's diesel.
Sim Dola.
You diesel.
Aye. Let the music.